Badman Mopao and a lady JD Commando Jagara Mukwano. Ah, nakupenda sina mfano kwenye mabano, penzi langu likiwemo.
Mapenzi yako fimbo, umenichapa upendavyo kwenye mabano, shika hamsini za kujako. I miss you, nini nitafanya kukutuliza baba, mana nisha sama. I miss you, kuna vingine mefanya, maisha ni mwangu sijawaifanya, ila kwako nilifanya.
Mie kwako chuma chakavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi ni mkavu. I hope you know that I love you.
Mapenzi yangu ndo sababu tungezwa chipsi kavu na tomato kavu kavu. Nimechoka yako maovu.
Oh yeah, 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 yeah. Msama shiringi ngapi, hata vikombe kwenye kabati vinagonga na sembuse sisi, kukuacha sio rahisi.
Weko tila mkwezie, sitaki nikukalie, usije uniangukie, baba fanya unirumie. I'm happy to be alone, nafurahi kuwa mwenyewe kuliko kuwa na wewe. I am stronger, Commando Jide. Stronger, Commando Jide. I am stronger, Commando Jide. I miss you. Nini nitafanya kukutuliza baba, mana nisha sama.
But you know that I miss you too. Nini nimefanya nishindwe pata msama. Tumetoka mbali sana, epuko chuma cha kavu, nisitiri wa ubavu, sijiwezi ni mkavu. I hope you know that I love you.
Mapenzi yangu ndo sababu tungeuza chipsi kavu na tomato kavu kavu.
They said to me baby, baby, I still see your shadow, moyoni upo bado. Let's go final, final, final. I still see your shadow, moyoni upo bado. Let's go final, final, final.
Yeah, but I'm a power, terrible love. It's classic on the plea.